www.djshinsky.com. Mixing the best international music. It's your favorite DJ, DJ Shinsky.
Ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda so kanapenda toto chupa na haga nono. Tena we mapewa tako kwangu ni clean so buda fagia kwako. Nikuje ndogo jutakula kushoto usitake kuona na na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako manzi yako na mpanga wako wakando. Tunapikianga trio sam tunakusengenya ni Mr. Last Guy manzi yako ashanipenda. Mtoto wa nyumbani toto la home Kenyan girl kanapenda ganji shienda ho. Bad chidi kwa ipati vibe iko top kwenye flow joka na perform pick mpoka napenda kuzitoka tiktoka na kwanga tiktoka pick mpoka napenda stick proper big bomb bila kona big bomba pick mpoka napenda kuzitoka tiktoka na kwanga tiktoka pick mpoka napenda stick proper big bomb bila kona big bomba.
Hapendi vijana wa Roy Sambu, hapendi kupelekwa hizo klabu. Mina taka jo a trend, akule vitu best, alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo, alafu hapo nyuma mauano. Yo kwa game vai, mavitu ni vulai, sivei ni me apply chali yake na mtoka.
Toto wa nyumbani, toto la home, Kenyan girl, kanapenda ganji, shienda ho. Bad kuchidi wa ipati, vibe iko top, kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Pick, poka, napenda kuzitoka. TikTok kana kwanga TikTok big pop kana penda stick proper big bomb bila kona big bomb big pop kana penda kuzitoka TikTok kana kwanga TikTok big pop kana penda stick proper
anataka this anataka that unasikia huko bigal anataka kitu kaf anapenda muku chu anapenda cash na anapenda jobu seti kabla tuanze ku anataka this anataka that unasikia huko bigal anataka kitu kaf anapenda muku chu anapenda cash na anapenda jobu seti kabla tuanze ku smash
atika napenda muku chu sema cash muku chu na mashash kanapenda muku chu na mabash akiona muku chu ana blush kanapenda muku chu sema cash mukuchu na mashash kanapenda mukuchu na mabash akiona mukuchu ana blush.
Leo ni weekend na gala mekama na daini mseti ya na daini mkaf. Tuko area za mababi wala zime nice wapo wani wa seti na wote wamevai. Your body body fine, your body body good. Unafanya niwe brand everywhere in the hood. Ninapenda ukiwe, ninapenda ziki move. Your body body fine.
Alo leo niko busy wapo wani wawili. Moja ni stud mingine medunga mini. Na ni masos wamejipin fiti. Hapa ni trio sam tukisipuma heni. Nijizi tu nimekosanisha makapol. Cheki yo chunga mpua wako. Ukini cheki buda acha kufambo. Ukujo kuna njeve kanadai kugadol.
Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl anataka titu kaf. Anapenda muku chu, anapenda cash. Na anapenda joku seti kabla tuanze ku antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl anataka titu kaf. Anapenda muku chu, anapenda cash. Na anapenda joku seti kabla tuanze ku smash.
Atika napenda muku chu, sema cash. Muku chu na mashash. Kanapenda muku chu na mabash. Akiona muku chu ana blush. Kanapenda muku chu sema cash. Muku chu na mashash. Kanapenda muku chu na mabash. Akiona muku chu ana blush.
Nadai ni kudigi ni kuseti kwa kiti. Nadai ni kudigi usikie fiti. Nataka doba zangu zizoze kainjili. Nizoze mara moja, nizoze mara mbili. Ai na wapua ni wavue kanchiri. Wapua kujeform kwa medungi ya mamini. Mpua kona tatu, mpua na mpini. Mpua na manati, mpua wa mjini. Chuchu wengine wanasema mini sosa. Wengine washacheza doba zangu ya kutosha. Wengine wanasema nikidhigitha kolabo. Anisawa kukami na baki na waosha. Wengine doba zao ziko chini kama carpet. Wengine na wapeleka na rada ma puppet. Luku diriba ilikuja na jacket. Juu ya maduya ni shama da sache. Nadai ni kudigi usikie fiti. Nadai kukupin maze usikie dhizi. Nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai tu relax tukidishi. Minji nadai ni kudigi usikie fiti. Nadai kukupin maze usikie dhizi. Nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai tu relax tukidishi. Minji takudigi tu viviti kwa kiti. Takudigi tu viviti kwa kiti. Takudigi tu vi, takudigi tu vi, takudigi tu viviti kwa kiti.
Girl, me love the way your body call, call me tonight. Yeah, you make a bad man feel alright. That is why me wanna give you up my life.
In the morning,
yeah, me a loving you in the morning. Same time, baby, me a money. Call me anytime that you want me.
Olai, pum pum pum, mina ipika micheledi. Nikudiki fiti, nicheze nezo jegi. Uneza kucha 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 home my lady. For you ni shadai, ya ni sosa na kuketi. Aimpo amechipeba, yela kama candy. Mpo, neza pikisha malap ma weekendi. Ahi niko niko on, izingwai na kuseti. Venye niko ganju na shiki wa kipeti. Olai,
nadai nikudigi. Usikie fiti, nadai kukupin. Maze usikie vivi, nadai nikuchiu, nikubloka. Big G, nadai to relax, to kidi. Minji na dai ni kubigi. Usikie fiti na dai kukupin. Mazi usikie vizi na dai ni kuchiu ni kubloka. Minji na dai to relax to kidishi.
Niko na dem, mwenye kona dem pia. Masa flani ekifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili no pitisha bia. Ankona dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili na selector ni Rambo na MC nizi diambo. Wanga mbaya sana akiweka go pato. Miondoko mchezo nilianza kitambo. Zile enzi kali akishikilia milango. Nimekuja na moto design ya volcano. Dandi ya kimat mina shuki ya kumash. Pate gude safi tuka seti na machaji. Foreign Malawi weekend ni kwa nani. Tumi haya gari weka wakadinali. Cheki kwanza table search ulikuwa wapi. Umoroto then umalize na okto. Alafu nimekumbuka usisao ya ukunku. Hini big tune kuwa beba karaburu. Picha moja safi utadhani sima ndugu. John Falme mix zake safi safi. Washa moja big manzenski efiti. Ankona dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi se zingatulia. Weta leta mzinga mbili no pitisha bia. An kuna dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi se zingatulia. Weta leta mzinga mbili na
anapiga pick ndana nyumba na badana ni maliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matire. Jeo dance kwa itun nikiroga beat. So manze hey pasi watu wana break up. Anapiga pick ndana nyumba na badana ni maliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matire. Jeo dance kwa itun nikiroga beat. So manze hey pasi watu wana break up. Yo manze hey pasi watu wana break up. Kuna watu wawili wawili wanachezwa. Wana prone marangabi unamuita ukilengwa. Na kamo jai notice adela limteka. Kizi kwela wako ni kulali ya tu pesa. Mabuda wa vitambi tu ya prado simpesa. Nanguna kiwa maji anatekwa bila pressure. Form zake za kulewa zumpandisha tempa. Sari story mingi tulikuta na disembo. Kimona kuna taru wechua kuna mambo. Kitu one time kanibiza kulevako. Backdoor tuko jam down ni kulight up. Mina die short fine ass na mabundles. Baby calm down bado unawine. Kuzidisha moro wake fine bini brown skin. Yani dem kitu safi uwezi fikiria. Marambilu lalendani napata nana. Wenda na panga ja weekend ya nadai ende club. Ashikishizo vibeti, vibeti za masponya. Kipingisha kiuno nadai ashikia ball. Ndapeleka mbaka euro. Story za uongo, jisponyo na kiyolo. Medunga di maguru, nakwela ni mamboto. Chatishi kama moro, fikia di mokoro. Nadoba zangu genja kuteka mtoto wa sonko. Mtoto ni kisonko. Anapigia pick ndana nyumba na badana ni maliza. Tukitiza reggae kitu buba tukiwa matire. Jordans kwa itun nikiruga beat. So manze hey pasi watu wana break up. Anapigia pick ndana nyumba na badana ni maliza. Tukisikiza reggae kitu baba tukiwa matire. Jordans kwa itu nikiroga beats. Oh,
Mr. Vibes pasi, 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 on pasi. Vibes
chikidenge alinipigia denja. Kisema yeni lele na kati ya madenge. Utashembe shtaka likuwa njegi. Aliwakiwa matembe akiwa na malele. Chikidenge alinipigia denja. Kisema yeni lele na kati ya madenge. Utashembe shtaka likuwa njegi. Aliwakiwa matembe akiwa na malele. Kila siku nko madoni kipiga show ya kwanza na kula kapa soni. Kipiga show ya pili na kula kapa miambili. Show ya tatu na lipwa na mamili. 38 kuna rapa na niweza. Takuje na mwa Kenya kulabu misi taki mina tuwa doba genje. Na kamuja kubali buda jua weni kende. Nilikusho drill na tawazi songa mbele. No wonder izo lyrics hazinanga atamini. Rudy Daru brush it off ndo nitishi. Lyrics set bazi kuna masters bro. Niko hunting na mafia. Piga tiki nite gwizi. Tunachiza na matiti kila wiki. Wezi feel fit jungewe sako busy.
Kwelo juu ya maji aliruka mara 50. Cheki denge alinipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge. Wota shembe shtaki alikuwa njege aliwekewa matembe akiwa na malele. Cheki denge alinipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge. Wota shembe shtaki alikuwa njege aliwekewa matembe akiwa na malele.
Wanauliza niko wapi niko rura show. Inika Nairo mind your business 254. Nani follow manze kama jiza disciple. Rapa round mina kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ukatuke mamboch. Kaningoma mina skizanga world boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph Jones. Saze nyuktopizo kwa roundi uko New York. Niko insecure ile design ya Sauti Sol. Mademo mepararaka dansa wa Willy Paul. Kwela nindere ndere ya lafu ball. Role model wangu manze sini breed a law. Nikidai tumbler new dress major jo tuna enjoy mpaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kitanda silete matanga bro. Keleleza mkunu bado zipasui cho. Mtu mina rang maze pipi na Dior. Keleleza mkunu bado zipasui cho. Eti tulienda wapi situ ko jibaga jat. Tulienda wapi situ ko jibaga jat. Ay, jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Totoliza tuko wapi situ ko jibaga jat. Hey, jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Totoliza tuko wapi situ ko jibaga jat.
Cheki lele alinipigia tenje, anataka ni msese, anataka tu mbebe. What a shame, chali yake ushindanga stenje, ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sinikabaya, daktari wa madenge, na wapea matembe, na tibwadi kinenge. Ukipapasa, naeza chora 7, mini lightweight, tukitaka unibebe. Oh no, juma DM zimeja, Anita, Rebecca wanadai kunikaf. Wa, Kanero Sin City, ala, hiyo ni BBL, au natural ma. I'm a pink shy girl, long hair, big bum, PT na real life uneza confirm. Wambo, napendwa na wajaka sana sana. Walo lipaspa na wongezeza sauna. Pahali, minapele kwa nani sahi. First class touchdown Zanzibari. Miupiga biz kama wa Somali. Kaubongi ganji unipati. Chikilele alinipigia tenje, anataka ni msese, anataka tu mbebe. What a shame, chali yake ushindanga stenje. Ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sinikabaya, daktari wa madenge. Na wapea matembe, na tibwadi kinenge. Ukipapasa, neza chora 7 7 7 7 7.
Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga two flash, ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzi toka zake zikimsho. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga two flash, ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzi toka zake zikimsho. Ana shika glasi, weka barafu. Luku wanapiga ndula ndio huwa chafu. Ah, dem ni peng, kitu poa alafu. Bunda kilo 10, jegi topa menda susa.
Okay, approach, proceed na caution. Toxic, hii ni poison, ina flavor ya passion.
Kitu tamu mix ya genge na dancehall. Kama kafraye na kachumbari tu hapo kando. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila sande si yako charge. Ni mauru, si niko mando ndani ya skirt. Ni mauru, udem ni mauru, udem. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana piga two flash, ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana penda kuzi toka zake zikimsho. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana piga two flash, ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana penda kuzi toka zake zikimsho. Ana,
oh no,
azija shika we shidako.
Oh no,
ulikuliwa manzi yako.
Oh no,
brosi ujipanguze jasho.
Oh no,
we ni kibanda kwa hii soko. Ukiniacha mina suka budako. Kila sande uko simu kule sose na popcorn. Ah, na siyo stiff, ngoja kiasi ni godo. Mtoto nasty celeb toka burwa di bondo. Ana ana sifa za kiajabu. Anadunga mini July na hana sababu. Ah, ajali miaka bora form ya adabu. Na shuku aligeuzi ya morio wangu Adamu. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila sande si yako charge. Ni mauru, si niko mando ndani ya skirt. Ni mauru, udem ni mauru, udem. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana piga two flash, ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana penda kuzi toka zake zikimsho. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana piga two flash, ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana, ana, ana.
Leo sina ganji soki leo na kibembeleza kama mtoto. ID Ferrari zimebaki kwa mbosho. Wezi jua niko nunge nikipost photo. Tunawasha kiwash wash nikatukoloto. kodo moto inachoma koleta chesa. Niko kwa dance floor zimeshika nikicheza. Vile napewa macho kakipofu na mamande myule mbaba pale nitamupandisha pressure. Oops, under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya Kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda. Under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya Kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda.
Wanajua chinchila ndo kabisa. Vile mina tisha. Simu zina ring. Kila siku tuko biz na shingo zina blink. Naishi dream ya shina kiwa young na mindo tuna dim. Usiulize kai gari na space. Kuna drink unaharibu kieka chesa. Tumasides from Kalesa. Utatesa. Haina pressure. Ikwe mwaka kushika mita USD. Ikwe mali unafikiria niko ya ukweli. Na rap vitu naona kwa vision ndo ujue mi. Na nzanga kani shona mwisho KJZ. Na kuomba permission si kwa free. Na wakona mission kwa kaa mimi. Na ndo manata hizo vitisho zao sisiki. Wanovwana kuna ingine kaa hii.
Oops, under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya Kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda. Under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya Kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko mwiki kwa loko mwiki kwa loko.
Gaku na F. Za kugiviwa za minds ime left. Kabla ningia zone yangu ya next. Shots to the head. She says she see danger ahead. Hata mimi naona danger ahead. Bora kesho ni wake up in my bed. Shots, shots to the head. Hata kama macho ni red. Tanisamehea ni weekend. Hata kama si weekend ni weekend. Shots, shots, shots to the head. Shots, 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 shots to the head. Shots, 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 shots to the head.
Follow DJ Shinsky on Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok at DJ Shinsky. Subscribe on YouTube at DJ Shinsky for more mixes.
Tuna stand out, tuna blend. Rules are to break, tuna bend. Acha kesho tuone ka tutatrend. Shots to the head.
To the head.
Ka umemess. Kuna message hai kufa kwa ya friend. Umenotice ka mshafinya send. Shots, shots to the head.
To the head.
Hangi ya kesho ni leo na revenge. Napiga sana ni ka na pretend. Whether uko shua makau na pretend. Shots, 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 shots.
Shama mikono, tingisha kichwa chungu sivunje kisogo, telemuka, telemuka, kakono kono, basi nikionjo, twende mamio ndoko, mamio, mio, 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 mio ndoko, mamio, mamio, mamio ndoko, mamio, mio, 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 mio ndoko, sasi inadonjo, wasi nikumoto, mamio, mio, 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 mio ndoko, mamio, mamio, mamio ndoko, mamio, mio, 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 mio ndoko, sasi inadonjo, wasi nikumoto.
Kaleka dance, cheki kaleka dance, kwanzo kiwa kijaba ndo napewa kichance. Slow but sure no kizito kona relax. Rusha mikono juni kama hujui kudance. Toa kofia na mkono kulia pa. Panguza kihara bas, notowe kijasho. Moonlight love kwa jua na mpango wa kando. Ndo kisenda maithana madhando.
Hey, mami ondoko, mami sipoko. Kakuna njoti tunachana na popcorn. Ongeza flow na dojo tumedonjo. Alisema ni first time but yo ni uongo. Sikie nyeji huyo dem ni mwitu. See through ni yacha chuo ni pedi bitu. Bitu dani ya msitu iko na jitu. Please tu nimemada hari wa shukitu.
Mamio mio 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 ndoko. Mamio 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 ndoko. Mamio mio 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 ndoko. Sasi inadonjo wasi ni kumoto. Mamio mio 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 ndoko. Mamio 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 ndoko. Mamio mio 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 mio.
Kono moja mbele, ngini yenderembe. Baila, baila, yoni ganjerende. Zungusha kiuno alafu wacha yende. Zungusha uyomblena alafu wacha ende. Kono moja mbele, ngini yenderembe. Baila, baila, yoni ganjerende. Zungusha kiuno alafu wacha yende. Zungusha uyomblena alafu wacha ende.
Vijana wana rada mta, tuka kujana uka show. Promoter na tete mbaya, atikume chrome. Kukinyesha ni goda na kam, domana vitu hugrow. Pesa ndo inafanya mata mecha na toanga ball.
Rapa kwa nani like, that's my son. That mine's just my turn. They say they want me in Dubai, I just might come. I don't like the limelight, they say I'm like vampire. Mi huwaka kreki, mongo waka empty. Mi nasaka hesi, waka waniwezi. Wana lamba kretin, why you overtaking? Manyu wana cheki, pia muna ni keki. Wakitisha mechi, go bitch fetch it.
Na decline juna pen in the riding and keep it alkiba and jetta akikuma red cook sublime ju reza kukari away man sabai ujiro yes ya zangu zik clean kau kijuta stack he zero touchdown 400 degrees but it throw hizin za kukuramo hizin za kukurumo tulipata na udumoni kadai kuna unafanya job league akasema naishi umo
eshere tofia shere tofia shere tofia shere rakhi kamina Rakan kaminya, rakan kaminya, minya, rakan kaminya. Rakan kaminya, rakan kaminya.
This is dance. Keep distance. This is dance. Keep distance.
Kambali na mi.
This is dance. Keep distance. This is dance. Keep distance.
Kwano no dance.
Kazini anaisaka, but anajua bibi yake anafanya nini naivasha. Boy, akisi Kenya kuna content. Nashindwa dunge chain gani so nazidunga zote. Anataka nmwage ndani mina mwaga kwa matope. Si ubonga kila mitu kitaka ganji itoke. Normally shembeteng, mamoli kwa Henneken. Mwena mi, you're my friend, we got rich in the end. Tulimtupa kwa bootsi, tulimtrace na magan. Kawamini tuko luzu, liza SDS Fallingham. Sini mabagla for sure na hisi siri. Bala club always injwa kwa CCTV. Bro nikimwambia haski na yesi kiziwi. Kasi bizu utanipata ni mesare siki bizi.
Kuna mahali, nafaa kwenda nani zai. Sweet vlani shua boxa Kawasaki. Jege masanse hawa tutaki. Kapu mitambui, siku tambui.
Askari wa msitu giz mkukimbiza maswara. After masjid masti iki lost is sit was in. Tunapiga baroda na kikwara. Tumbo yoyoto mboya zilombo tosti to mangoto 6 feet with deep deep ni vilali mar. Homeboys apana taka mchezo atina hama. Tomboys bombo klat bato. Izagi liu baroda saraki ndipi tukishikizo masa. Minus warazi tura adingi maombe. Taki news joe mwishmiwa kuyendaje tena jama. Divide makazi zita msingi tute chokles. What about PCCBs? How about Gen Z? How about that? What about PCCBs? How about Gen Z? How about that?
Kuna bahali, nafaa kwenda nani zai. Sweet line, shukusa Kawasaki. Jeke masanse hawa tutaki. Kapu mitambu, siku tatui.
When you be a booty sign, it's not your time. Here with us. We ni ambie, ebu decide, it's not your time. Iyo idha, unadhani bila wea tuwezi ishi. Newsflash, tutaishi fiti. Tutakusau kama kamisi. Na memory tutoe kwa akili. Unabehave ni kawe tuko na option. Pia sisi, iyo ni caution. Kasi uruma, singe kuwa na wewe. Usipo change, itabidi nitembeze. A last chance, ati last chance. A last chance, tuliacha last year. Yonje ufala mista kikisikia. Usipo change, kanyanga. We ni ambie, ebu decide, it's not your time. Iyo idha, we ni ambie, ebu decide, it's not your time. Iyo idha, we decide, kauta change, it's not your time. Iyo idha, we ni ambie, ebu decide, it's not your time. Unani threat, unani threat. Utaniacha, siuniache. Unatu threat, utaacha kazi. Siuache, unadhani tunajali. Ujinga ni kudhani bila wewe atutasonga, tunasonga. Ujinga ni kudhani bila wewe atutaomoka, tunaomoka. We ni dam, didididi dam. You're so dam, hii dunia si yako pekee. You're so dam, utashtuka kama ngoja ni kufuate. Usipo change kila mtu njia yake. We niambie, ebu decide, it's not your time, you with her. We niambie, ebu decide, it's not your time, you with her. We decide, counter change, it's not your time, you with her. We niambie, ebu decide.
Para bila pesa kidonda, cheki demia kona kutoka. Wana nitanga Maradona, jumu wapata nikisonga. Usipandishe mbembo boda boda, yondo sita mwisho utamwona. Usiulize kani ligonga, niulize kile niliona. Ay, akwa mama na sare dry fry, na kupiga na bila munda. Vidoli mbili weka pisa, izo zingine weka inside. You know I pull up like a G, shorty ameweza, she's a free. Ako nganga kitu ya free, na kusemi na kali gree. You know they love me for the life. Look at Illuminati, kumbe life. Wanna say money bangi, kumbe life. Top team in the big propeller. I got big game jack with the ride. Nine o'clock, nine o'clock, nine o'clock. Nine o'clock, nine o'clock, nine o'clock.
Maisha fiti na mrafiki tunaungua. Nasi cheating kama wifi anajua. Mzike lipi bas ni vipi ni na ganji. Shkati kiti ujo uone vile kwa mike inachafua. Kikulacho ndo yo hapo inakusumbua. Tunajua ni bibi yako kimwanika tunaanua. Biji jasho ndo yo ndingo tanunua. Otherwise piga kalesa na ikikumo uneza zua. Twende lifestyle kuna wenye na wawasha. Last time tulikata kuperform Naivasha. Ndani ya 110 ni na wapita kaza naska. Ni kwanga wanted lakini saiwa na nitaka. Sini funny ya vile hit song imefanya msupata kekunizalia. Swali kubwa na juuliza mini chalia. Siwezi sema juni hali ya na spendi mapicha. Kwai bila filter. Super woman ni na feature. Bien wanga mziza. Kila lebo kila design. Na spendi mapicha.
Wenye walisema tuendi bali. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Mwalimu wa madhu ulisema siwezi enda bali.
You're running with the best in the business. It's DJ Shinsuke.
Mwadema walisema hatuendi bali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi?
Mzinga kata.
Mwadema walisema hatuendi bali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi?
Mzinga kata.
Hapa bali mefika, bade jazama mta. Toto modemao, nachora saba. Viboko litupiga, sina mramba. Akina kevoa na mkulia shamba. Finger, licking his finger. Licking sweet finger, licking chuomina. Ua ua, demi yako yuku itahani. Mikwake maua, ulikuja nini kwa sahani. Nijaba na chua. Ati soft cut skin na yangu waivaibra. Na yangu kuwa job shinda mode wa mati. Na nga inachafka inanga dada. Na nilong shinda kiki ya mazi wa kibra.
Modemao walisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi?
Mzinga kata.
Modema walisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi?
Mzinga kata.
Sikuzi miukula kile na dai. Walai teacher. Sikuzi miushinda ndani ya ndai nkizu uka. Sikuzi ya dila ndio nitanga form na mzu gusha. Sikuzi ya dinki chomanga kingdom. Sezi chificha. Niko so so ahead of my time. Wazi nyaka bro zone and totes younger time. Sezi ya Mr. Mboro. You text kila time. Siku penda mauju ya kufloat kila time. It's a lie, it's a lie, it's a lie. Walai teacher I'm fine, I'm fine, I'm fine. Sikute sika. It's a lie, it's a lie, it's a lie. Walai teacher I'm fine, I'm fine, I'm fine. Sikute sika. Mwadema walisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi?
Mzinga kata.
Mwadema walisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi?
kufunga. How pretty is your neighbor juwangu Johnny Ben. Jana saba ili ni bamba venye bana li Ben. Nilizuba liya tenda kizubi zubi gang. Nili check nika check again and again. She's a 10 kame Eva kasipo geuzwa kataungua. Nika diva kanasumbua kanafanyadi mina shiva. Nasina kiwa mina cheza shua kata jipa suna nijua. Bang check confirm nishake mbaka tam. Na venye choka mevaka mekaka meni jam. Na bado si jangam ataka ni jina ya gram. Na inafanya na jam bana inafanya na jam. Taki nakati taki taki mina taka sana. Taki nataki nataka kukujua sana. Chini ya maji taki taki mina taka sana. Taki nataki nataka kukujua sana. Taki nakati taki taki mina taka sana. Taki nataki nataka kukujua sana. Chini ya maji taki taki mina taka sana. Taki nataki nataka kukujua sana. Mama tipsy fetish yangu wagafani. Yani bora kona bunda dredi na ni mali safi mtoto wa nyumbani. Short and sweet to be sexy she be my queen. Kana dunga dera kana taka mini cheki. Pale kwa hip kakitak mimi kuisha. Kwanza kakima lipsy mika shani bakisha. Sai mina sip malika mendifikisha. Nona mini kichizi msupa ni bang check confirm. Nisha kemba katam. Na venye choka mevaa kamekaa kameni jam. Na bado si jangam ataka ni jina ya gram. Na inafanya na jam bana inafanya na jam. Taki nakati taki taki mina taka sana. Taki nataki nataka kukujua sana. Chini ya maji taki taki mina taka sana. Taki nataki nataka kukujua sana. Taki nakati taki taki mina taka sana. Taki nataki nataka kukujua sana. Chini ya maji taki taki mina taka sana. Taki nataki nataka kukujua sana. Tena utatien kani red mama joko best. Na mama ni bang bila dent nima pia ko bless. Alini chiki gram wakapenda na kani text. Na deku kam jena kam doni kam. So baby kuja hivo. Usi worry baby doll kuja hivo. Beb kuja hivo. Ivo ivo ivo. Beb kuja hivo. So baby kuja hivo. Usi dance baby girl kuja hivo. Beb kuja hivo. Ivo ivo ivo. Beb kuja hivo.
Ala kuna venye naji feel complete. Tukiwa na wewe ndo nikuti my miss. Akinipa hiyo kiss mathematically breeze checky. Kitu ya fast achana noli fiat ati. Juna kudai nilisare kwa tukuote. Look best tukia chili ya hit. Tumezoza kila chom toka kite hadi ngong ha. Niko malin lap kile kwa maji. Physically fit nime drip mini clip. Tuna joe unanga form ukijipa kakulon. Ukisleki wezi no tusha badilisha flow. Maze kitu huni bo ni madema wana do.
10 out of 10 kani rate mama joko best. Na mama ni bang bila dent nima pia ko bless. Alini chiki gram akapenda na kani text. Na deku kam jena kam doni kam.
So baby kuja hivo. Usi worry baby doll kuja hivo. Beb kuja hivo. Ivo ivo ivo. Beb kuja hivo. So baby kuja hivo. Usi tense baby girl kuja hivo. Beb kuja hivo. Ivo ivo ivo. Beb kuja hivo.
Check the body ko best. Body ko top. Leo tunakanjana na machep. Shida zido. Shida ni pombe kiwa less. Na tuko zone. Na venye bana tuna flex. So ita situ mess. Let us on my best.
Nasema wrong. So ina bamba. Wrong. So ina bamba.
Tunavuva ni dancer, lyrical doctor ni Buddha. Zimeshika tuko high, ivi ivi. Macho zimenyanya flight mode, easy easy. Wenda kuwa na Malawi, fresh Bob Marley. Fresh jam atawi ni kiskank misi nawi. Korondi menifanya wanati. Kasi gode juu ya kuki misi taki. Ni number uno, bazu neza pulo. Poshini yangwai kurubai na makulo. Same thing fully loaded, zote ni alarm. Zote ziko box, yani zote ni ajab.
Rapsa ina bamba, shabra ina bamba, hindo ina bamba. Rapsa ina bamba, rapsa ina bamba, shabra ina bamba, hindo ina bamba.
Letuko juu ya doba, tukiza skiza kayo akibanza. Hapa ganji ndo inabonga, kahuna ganji nyamaza. Nasikia niko mavitu, jo niko mabitha. Kwa mfuko ni madhao, tutucheze na uba. Wajiko waga besti na joa meiva. Leo nateka tuma painting akina Aisha. Leo kaveveka na zozea mirema. Zikishika tunavuka kasavera. Ama tufike uko juja containers. Kama ni form tunaeza adi kesha. Kwa nini kesho?
Rapsa ina bamba. Rapsa ina bamba. Shabra ina bamba.
Wah 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 wah, do me a do you see chuto inakubonga. So piga order ya kitu budone za sort. Mbono na baki home, baby doll, sutoke ya mini takusort.
Mbono na baki home,
hakuna kubaki home, baby doll, piga shower 24.
Hakuna kubaki home,
mbono na baki home, hakuna kubaki home. Mbono na baki home, piga shower 24.
Mr. Vibes, on vibes.
Patina maji, patina wazing, patina wanati wenye wanapenda jing. Patina mapeng wenye wanapenda sticker. What's up kilichuja last scene. Ati chorea uba tunacheza na manyanga. Na ukicheza cheza na hama demu atakuramba. Napenda form na pia napenda shada. Usibaki home na unajua kina wanga.
Unangama form, unangama do. Staki ubaki formless na kutolea form. Papa galo na kutembeza kila sehemu. Nishimo gani za kanairo mimi sijano. Hapo hapo penye kumewaka ndio nataka. Faster faster niko na mbugi ya warasta. City ramsha nukate nyama kilo saba. Zimechacha na niko na mangu na badas.
Mbono na baki home, baby doll, sutokea mini takusot.
Mbono na baki home,
hakuna kubaki home, baby doll, piga shower 24.
Hakuna kubaki home,
mbono na baki home, hakuna kubaki home. Mbono na baki home, piga shower 24.
Ya tamasha ni full time vibe kama ndaro za Venesa. Ni king size chain na mavela ni kapienga. Na suti tapka house party iko hidden. Na kukini does na weni dem na kuchicken. Oh man ni kushua mnifiki. Kitu iko ngomi mipiko vifiti. Na recipe ya bash mapengwa kukwa wingi. Convinced tuku ni mefit fiti. Mashura kukibao tutawaga wananyi.
The big Buddha, the big Buche. Le best mina kuja nishafika Abuja. Akina ruga my head of them wakiwa juu. Cheza gabunda sliga timi ya mula. So we pull up kani domindo the boss. Uncle wa mado million ndo natoa form. Stories za ku detox kwangu wanga jokes. Just another way ya kusema hauna kado.
Wa 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 wa. Do me a do you say kufanya majambos marinate. Wa 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 wa. Do me a do you say kufanya majambos stimulate. Wa 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 wa. Do me a do you say kufanya majambos marinate. Wa 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 wa.
DJ Shinsky.
Akidansa kudonjo ni dansa maju. Dansa ikishika unazungusha mgu. Right to the left unazungushia juu. Ini dansa maju, ini dansa maju. Akidansa kudonjo ni dansa maju. Dansa ikishika unazungusha mgu. Right to the left unazungushia juu. Ini dansa maju, ini dansa maju. Nilimwita hey kuja straight Kilimani. Msupa libambika nikisema ye ni mali. Na hang na majika ni form to na kill. Kini doba safi na nigenge imeti. Kabingine real kishika mic mimzi. Kolabo siyo free tukipop wana breeze. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Na manzi ako daily insta Snapchat tali kama kaitisha. Juu kuna time nili date in sisters. Wanafanana lakini misi daiti. Flow kiyo mavitu ningumu kuotofotisha. Wote wa Somali Halima na Hadija. Unapimanisho kitumio mapicha. But kitu real surese kuchanganyisha. Na figia Shakilo atidansa kudonjo ni dansa maju. Dansa ikishika unazungusha mgu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dansa maju, ini dansa maju. Ati dansa kudonjo ni dansa maju. Dansa ikishika unazungusha mgu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dansa maju, ini dansa maju.
Nasaka formula. Nisonge wapi nende wapi ndo ni get mula. Choki na njeri masiwa mbona nitafuta. Na vile shere tulipiga jane kalipuka. Aki walai nilijipa tanga stenje. Na kwenye mfuko ni nachwani nyuma mbele. Na kila saa ati safari situende. Staki kumari minta jimada na madenge. Kwanza kidogo ni na fever. Nichilke jani ni kijimada na FIFA. Weskuma meme minta cheza na mafiga. Kaime kuna isongeza volume kwenye speaker. Magi magina niko bukla. Na cheki tumabunda anda. Na niko maganji makladi ni za ulaya. Mini kuredi ni wapi tunakutana. Tukazitoke na machaji zikituba amba.
Akidansa kudonjo ni dansa maju. Dansa ikishika unazungusha mgu. Right to the left kuna zungushia juu. Ini dansa maju, ini dansa maju. Akidansa kudonjo ni dansa maju. Dansa ikishika unazungusha mgu. Right to the left kuna zungushia juu. Ini dansa maju, ini dansa maju. Maju, maju.
Tusha prove ini skila ina wengu. Tumesha toshea kuwa bless na banga. Ini best kuwa dress maheta. Tumeshine wasichoke waendele kunyesha. Kani true atufichi na makeup. Ni clean sheet bars na ni pen na paper eye. Skia hii mina feel kuteta. Ni two in one god tuna kill me better. Miusi ni advice. Usi ni advice. Miusi ni advice. Miusi ni advice. Usi ni advice. Miusi ni advice. Miusi ni advice.
Pereka moshene uko. Sina time weka nyaka.
Miusi ni advice. lazima nipige sherehe before bana nizeeke. Sherehe siku hizi is a must. Sini Gen Z, tunafika gawa fast. Hatuwezi miss, unajua hiyo ni fact. Mbona una axe nika wewe ni wapaa. Leta kinare ni kusetie kifuaka. Kuna kimorio kinajifanya kiezi waka. Hawa mafala kuna siku joni tawachapa. Wacha zi nice ndo nipunguze madrama.
Miusini advice, usini advice. Miusini advice, miusini advice. Usini advice, miusini advice. Miusini advice.
Pereka moshene huko. Sina time weka nyaka.
Miusi ni advice.
Lazima nipige sherehe before bana nizeeke.
Chaki, buda nime nyam nyam po wako ki bad man. Nimesema nyam nyam, sijasema nyam. Juicy once na see twice kitu kama maradas. Ilikuwa tam tam at first. Kwa sasa sini advice. Sindo yangu verse, 12 bars kanidas. Unalipa kashu zijo karibas. Chunta cast na ntapiga pass. Kwa wangu matag, sauta love. Sini
advice. Miusi ni advice. Miusi ni advice. Miusini advice, miusini advice. Miusini advice, miusini advice. Miusini advice.
Pereka mchene uko. Sina time weka nyaka.
Miusini advice.
Lazima nipige sherehe.
Jump una kam tukisonga zetu zimeshika po like Johnny Noma na wapoa bako mekrom na makwota hadithi ya shasha mokam na kipota wezi dunda form bila kasho ni noma leo ni weekend wale kumeshona una kafiti wale ukizitoka sezi kosa tau baby girl nitedonga uko area gani ni kam jona chopa nikifika area na dai kukuona poa ni msafi na figani ya chupa anaitwa Alicia Melanie Ndiva akidunga fiti wale take a picture umecheki West, baby girl,
ile maza ya joku set ndo waga na relocate. Na kumbuka how we met na natuli kwa ni fit. Nilipatanga ukiset uka nipitishi ya chain ya King M. Nika kuara na bondo kanirate weni baby doll. Will you be my date? Baby doll, baby doll, baby doll shake. Baby doll, baby doll checky. Fetisha to make me na wendo tumelate weni baby doll. Will you be my date? Baby doll, baby doll, baby doll shake. Baby doll, baby doll checky, fetisha to make me na wendo tumelate.
Imefika late, baby doll amekola. Nasema Mr. Man, nimethink of your thought. Tukidai kuni dead, unaweza fika home. Na nadai uniface, unishow everything. Inakuwa gani hard, could trust every man. Anaweza kuwa picky, so boy usitense. Tumetoka costa, nadai tuene ngambo. Niko like babe, anything where you want to. Anything girl, anything where you want to. Nikifika rate, nadai jotu kato. Nite Mr. Giver, napenda vako zako. Amejilegeza, nadai mi wake. Julio weekend lazima jozi wake. She don't give kana sema sivi wake.
Ile maza ya joku set ndo waga na relocate. Na kumbuka how we met na natuli kwa ni fit. Nilipatanga ukiset uka nipitishi ya chain ya King M. Nika kuara na bondo kanirate weni baby doll. Will you be my date? Baby doll, baby doll, baby doll shake. Baby doll, baby doll checky. Fetisha to make me na wendo tumelate weni baby doll. Will you be my date? Baby doll, baby doll, baby doll shake. Baby doll, baby doll, baby doll, baby doll, baby doll, baby doll.
Una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass, una tick tack nini. Hizo nini, una tick tack nini. Hini ya mabusu wamebeba sin. Una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass, una tick tack nini. Hizo nini, una tick tack nini. Hini ya mabusu wamebeba sin. Pasta 4, niko class 4. Baby girl anadai ni washendom. Sozi bonga fiti jumi huku wa don. Easy N wana try kuni cash form. Niko club na magai tunapass form. Na magali wameva dong. Story gani walai sozi pass dong. Niko chat na magai mindo fata dom. Kikibini walai ninafika lon. Unajua maisa ninafika home. Sozi banja mta mindo fata son. Easy streets unajua mindo melgun. Ukibanja nani unapigo boom. Kani happy my guy, itachipa soon. Usi worry na life, itachipa noon. Punctuation kwa life, no matter boon. Ni weekendi walai, zimefika moon. Na madiva wame chrome, nimefika zoom. Usi zime my guy, sunajua rules. Tunakata walai, adifike noon. Kani ndom, unatako na call kush. Easy end, unataka madem boom. Wamejaza design ya makaltoon. Ni wapua wanapenda matycoon. Akijipa my guy, unacheza pool. Doki bend, unagrab, unatap good. Easy girl wanapenda Ali bad goon. Kani life tunapenda money fast good. Ali jama kapata bad luck good. Everything mina do pray God good. First thing kwa race pray fast move. Bad girl anapenda. Una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass, una tick tack nini. Nizo nini, una tick tack nini. Nini ya mabusu wamebeba zin. Una tick tack. tiktak, una tiktak nini? Baby una ass, una tiktak nini? Hizo ni nini, una tiktak nini? Ini ya mabuzo mebeba sin. Anataka design inataka Kaga na Nicole anajua nilipata Kuna vile form mute bana makata Anadai jina anadai vitu rapture Suzi ongezaga wala enda jipata Mibuna Nicole unajua it's your first time Hizi vitu gani wala enda kuwacha Wado tunakata na bado naitisha Suzi ongezaga wala enda lipuka Ile form flani wala ilijipa Nilikuwa happy masaya sasita Tema mejibeba na bado nanishika Bila naikata wala baby cool down Mzinga Ya kwanza ya pili ya tatu Kumbe baby girl uku waga machine Alinichocha ndo tufike mdini Vila nazitoka wala isi ya mini Nilitha ni mpole mkindi ya mini Shakuwa hoka design ya machine
Mr. Vibes on Vibes
Una tiktak, una tiktak nini Baby una ass, una tiktak nini Hizo ni nini, una tiktak nini Kini ya mabuso mebeba sin Una tiktak, una tiktak nini Baby una ass, una tiktak nini Hizo ni nini
Na nikifika unajua masaa niki Rusha unapapasa na nikitisha we harakisha na niki Na nikifika unajua masaa niki Rusha unapapasa na nikitisha we harakisha na niki Na niki kuita utaitika Tusisumbuane juhu jafika Na waiter shotu na pima Nje ya molis na bado zijashika oh, Becky with the good hair, okay Kabaya, big bam bam, oh hey Tuko jingu na cheza maloje Ukiwasha patia ule sanse Baby my lover Mapenzi undercover Na ye kuwanda kama kuna another oh, Jing tangu jana Sitemi sitawacha
no, no.
Budget ndio blanda So dishi kwa kibanda Na nikifika unajua masaa niki Rusha unapapasa Na nikitisha we harakisha Na nikifika unajua masaa niki Rusha unapapasa Na nikitisha we harakisha Na nikifika
Mi upendanga machali tu fulani ajangele ukichapa bare jamo iko babole babole zikishika utatizi na mangoma za jabidi na muuwa na mastingo andele boy child anadai nimpatie ka family kama kabi na mili tutoi tu happily missi dem wako settle my dreams si reality kula kitu hungry
my baby my lover mapenzi undercover na ye huwanda kama kuna another jing tangu jana Sitemi sitawacha Budget ndio blanda So dishi kwa kibanda Na nikifika unajua masaa niki Rusha unapapasa Na nikitisha we harakisha Na nikifika unajua masaa niki Rusha unapapasa Na nikitisha we harakisha Na nikifika
Why you partying alone? Mbona unaparty alone Uneza tokea area kuna form Uneza ati tuko juu ya chrome na bashi mikrome Alafu mi 410 for 20 tuko mandom Mpoa na uguza anataka tende home Na hongo zimerunda niko juu ya jing jong Unaskebede imekana fini zetu sazi kanashi Hadi late night tukisikiza reggae na maji Hadi seki velo joki dasundo uongeze steam Mana head bad music kisha daily Unaskebede imekana fini zetu sazi kanashi Hadi late night tukisikiza reggae na maji Hadi seki velo joki Kina sundu uongeze steam Mana head bad mushi kisha daily Why you partying alone? Mbona unaparty alone? Uneza tokea area kuna form Uneza unaskegweze imekana fini zetu sazi kanashi Hadi late night tukisikiza reggae na maji Hadi seki velo choki nasu ndo uongeze steam Mana head bad mushi kisha daily Unaskegweze imekana fini zetu sazi kanashi Hadi late night tukisikiza reggae na maji Hadi seki velo choki nasu ndo uongeze steam Mana head bad mushi kisha daily Unaskegweze imekana fini Hakuna chakuboza pa leo ni kukanashi Wale wa machokio shagizi wa mamganazi Hakuna pato light leo labda watu bebeji Bado selecta na tuchambuli ya madopa sick Kwezi nalipuka nkuzitoka tukisikiza mix Aki walai leo stem ya dima ngware 6 Aki walai leo stem ya dima Aki walai ati mapemba ndo best Zitrom ndo the best Konyagi ya pando chesa kuna kwa gizi ya makrest Tunasikia joni kubanda ladi leo stem a keg Mekoro wa minisota menekia doza test So why you partying alone? Chumbona unaparty alone? Uneza ntokea
area kuna form. Uneza unaskip with the emic. So why you parking alone? Why you parking alone? Why you parking alone? King alone.
You want a quickie in an Uber chop chop. Kama soja boy, she makes it clap clap. Isa mosa ni kamanzi yako. Ai, venye ina slap. Kishash, kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, skiza. Everything you say has a consequence. Anatingisha ungedha nini effervescence. Manzi yako ye upeana na confidence. I'm jidena man, I feel like a classic man. Amekata tatu na bado wa bleki. Ni kama gari imeachilia breki. Na manyaru zitafanya mini kreki. Nikasupuka poa kakuna jegi. Ai, we, ai usidozle huyo mimi ni nakam. Manze huku nje naita 1 minute man. Atimi uboba tamona I demand. Depression ni kikikin manze ni takibani. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash.
Hey, painting. Hey, what's your name thing? Uneza risk situfanya some tasting. Na mini chali straightforward, no dating. Semina jua unapenda phony. Hody, hody, ho. Can you pass with your mind? Show me, show me, show. Baby, where are you behind it? Miss kama wao, baby, his mata rao. Swezi patana nao mini ndovu. Hey, bungo janina kitu. Sima kelele ndani ya tujanina jitu. Nani yenyewe umezoea za mwitu. Iki kupata utasikia niko kwa mavitu.
Wey, ai usidozle huyo mimi ni nakam. Manze huku nje naitwa 1 minute man. Atimi uboba tamona I demand. Depression ni kikikin manze ni takibani. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, bani. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash.
Check it, check it. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Kinare ni kusitie kifuaka. Nipadio 2010 venye kumewaka waka. Mabari wakianza za ufala. Na muda unashtuka mbaka unasistama. Nani hapa ako na laita jo. Mechi zangu ni kama il classico. Real Madrid ama baka nizo jomras. Na kijaba nimegeuka krimino. Nipate rubisi irori nilika slow. Sunda wada ndo zishike even more. Leta kashata stabilizer ndio hivo jo. Alafu hapo kando mnakohoa ai nini bro. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Kifuaka, kifuaka, kifuaka.
Anji, anji, buddy. Shake your body. Anji, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing. I know you like freaking. I know you sound easy. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? Or you just don't feel me?
My sexy angel, Angela. With you, hakuna matata. Kionyashwa nipa furaha. Itabidi tumechanga, you sadaka. Akiwa lai nimekupata. Can't lose you, niko rada. Big size, jiki baby, uko sawa. I'm addicted, Angela, my dawa. Angie, Angie, buddy. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing. I know you like freaking. I know you sound easy. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? Or you just don't feel me?
Angie, Angie, buddy. Shake your body. Angie, know you want me. Try me,
yeah,
try
yeah.
Me.
Hey. Why so enticing? Body look good, body like munchies. Figure here, boom, make it bombastic. Why you look good, but you don't like it? Ay, touch it, lick it, ride it. Central, how to treat private. Niko na bidhaa, animal is safi. Mr. Officer, I don't need sirens, yeah.
Angie, Angie, body. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing. I know you like freaking. You sound easy, Angela. Am I the one scheming? Am I the one cheating? Or you just don't feel me?
Angie, Angie, buddy. Shake your butt. Angie, know you want me. Try me.
Aki sijui nilikosa nini luku. Kujo vile muipiga. Vile muipiga.
aki vile muipiga. Aki sijui nilikose nini luku juu vile muipiga. Aki vile muipiga.
Chiyo mio.
Vile muipiga.
Mupiga luku na shere, upiga kelele na simaisha yendele. Luku vle ni moto, acha heta tekete. Kawaida, fashionista na kupatia tumawaida. Idha ni kuamuka, kungara na kutepa. Na piga ngama chupa, na funikia na ngepa. Shatina nuka huva, na rufu ya ketepa. Joje na shuka shuka, jo vitu ni mebeba. Luku mbaka boxer, designer, la costa ya mchina. Tirenda ni ya socks ki old timer. Luku mbaka exa, une movie ya na text. Na rudi ya una mtuju na dress kama fundi.
Naipiga na isla, kila kitu waiva ina slap. I know that my look so sharp. My figure, my back, my guy. Naidunga, naigrab. Nimeiva, nimeiva, no cap. Yeah.
Akisi juu nilikose nini luku juu vile muipiga. Vile muipiga. Aki vile muipiga. Akisi juu nilikose nini luku juu vile muipiga. Aki vile muipiga.
Me once you put the girl in all the whole world. Just twerk, 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 twerk. Melissa, just twerk, 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 twerk. Pamela, Becky, Angie, twerk. Boom, boom, twerk. Petite girl, twerk. Italian, twerk. Asian, twerk. Ethiopian, twerk. Jamaican, twerk, 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 twerk. Nigerian, twerk. Afrobeatian, twerk. South African, twerk. Amapianyan, twerk. Kenyan, twerk. Genge, twerk, twerk. Twerk, twerk. Do the mathematical calculation, division. Missy pretty girl in every nation. Fusion, na changanya sheng, na jomi ekan. Elephant, do vukui undo implication. Atubagui tuko pan-African. Makex na kimbiza na imetoka Japan. Saingine feature white, niko ndani ya Nissan. Kiyo moka ni chuko bima twinge uje Roman. Ay. Twerk, pom pom, twerk. Petite girl, twerk. Italian, twerk. Asian, twerk. Ethiopian, twerk. Jomi ekan, twerk, twerk, twerk. Nigerian, twerk. Afrobeatian, twerk. South African, twerk. Amapianyan, twerk. Kenyan, twerk. Genge, twerk, 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 twerk. Tanzanian girl, have a year there. Pretty miss from Ghana, have a year say. Some of them Ugandan, wine up on them. Rwandese, Sudanese, melanated gem. Alafuni kicheki penga na esa. Kizito kazi wine ni mawenya ni pesa. Tasipotezi time, she's a 10 out of 10. Tabidi tumem sign. Kami wan see the pretty girl ya the whole time. Just twerk, pom pom, twerk. Petite girl, twerk. Italian, twerk. Asian, twerk. Ethiopian, twerk. Jamaican, twerk, 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 twerk. Nigerian, twerk. Afrobeatian, twerk. South African, twerk. Amapianyan, twerk. Kenyan, twerk. Genge, twerk, 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 twerk.
Madam nakudai, umedunga mini, nona penda mamwai. Una dance feet, una wacha niki smile high. Ama niko high, jua lies, ime nice. Madam nakudai, umedunga mini, nona penda mamwai. Una dance feet, una wacha niki smile high. Ama niko high, jua lies, ime nice. Lazima ring, lazima ring light. Ndiyo msupa atukunyo na mapicha. Social media siyo wote wa mafilta. Kuna wengine personali wa meiva. Na bado nyumo napata mebarikiwa. Ukitupa vibes kawaii dawa uringa. Lazima fiki bendo katike na madiva. Design nimezoza imi baki nitwe isa. Yo, madam nakudai. Umedunga mini na unapenda mangwai. Una dance feet, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies, ime nice. Madam nakudai. Umedunga mini na unapenda mangwai. Una dance feet, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies, ime nice.
Nagani kwela mina daftanga top tier. Memejiweza mejibeba na jitaftia. Jubila do, kastori na kukanyagia. Kupanuka atiza lata kuna kotulia. Alijichocha na kusema venye mini player. After kupate jano siku manzali nipea. Akona chali na bado mali na pepea. Kanairo blanda ukicheza tunakuchezea. Tengti misura, zingine neza adisia. Malight skin nga kidogo mina changamkia. Anajitepa na mindo na jipulizia. Nakani mechi anapenda kucheza na gia. Yoka ni kwela minapenda kujitaftia. Sio lazima bigi, minapenda petite pia. Hawezi zima kama mzinga naongeza na bia. Na usipo chunga kama kiti aneza kukalia. Allah.
Madam nakudai, umedunga mini na unapenda mangwai. Una dance feet, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies, ime nice. Madam nakudai, umedunga mini na unapenda mangwai. Una dance feet, unawacha niki smile. Smile, 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 smile.
Yeah, yeah, hey.
misbehave. Vile yo makalina ni instigate. Wanna die bank na mishi CBK. I broke your heart and I do it again. So I went on a date with this big mama. All this pressure I had to discover. Boy flan ya ko ey. Najwa hum madam. Is he being jealous? So I might be stubborn.
Mr. Vibes on Vibes.
Kwa club ni mjinga Asha hiyo shati vi radio na ufa Jamani wale mina mchuja Nisha impata kwa rodi nkamkuta Nikampeleka kejani nkaisunda Nikamtolea bakora kimchuda Ni makelele kelele nkambuda
Pome nani bam 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 bam
bam bam bam bam bam bam bam
bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam
bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam
Nilifanya shiro kuje kongwa daka bado chaleke ni donga Na bambika na sika kipatiwe mejichonga Na shangezi ni gani lipatiwe jayo Na yuskizi ya vizini kimweka na mabendova Na guza guza jegi gedhinya kunikigonge Na baki mini champe shiro usha nisoma Banani nafanya baby gala kuesponsa Mumpati ya ndizi marata tuka mgonjo Shiro na Nicole tupata ni saa moja Mini pikia fiti kiroma na Johnny Walker Mini kukwa jeans leather jacko na topa Tini ni marabo shiro apendi fosa Luku ni safi kundiku inacheza kwa Doja na juwa gani shugli before tuanze kubonga Rowe sanyoro mine gitu mera kasofa manduru zinatoka Ah, Shirona dope, Shirona ni sponsor Shirona dope, Shirona ni sponsor Shirona dope, Shirona ni sponsor Shirona penda gavenye mina mchota
Tulijua na Shiro dunda Kuna madhali kuja kanishoneza kusunda Nitafute runda na itua Shiro But usikuze leo leo niko na mashiro Upenda mtu ajaze eka is all we know Waze wako na pesa All this gold Nimepata sponsor staki kuteseka Tangaza kwa soko this guy is gone Hapa nimepata green pasture Hata kani kisima We nazama paka ni mze lakini vile inakunywa maziwa We Mumita sugar Shiro my mommy The way she loves me, loves me, loves me Mumita sugar, Shiro my mommy The way she loves me, loves me, loves me
Shirona dope, Shirona ni sponsor Shirona dope, Shirona ni sponsor Shirona dope, Shirona ni sponsor Shirona penda gavenye mina mchota
Biki, anafana na nani, ananitanga daddy Majojiyo amani, najazi kwa chuwati Shirona doka demka bombeka na mahitaji Na name expensive kana ganji, yonka tisha magic Amni nini, ile kitu unapenda gana kwi one tivini Na kupea namba tisa kama matzaisili Kana jibu kila swali kama chat GPT Na kamanch CBD, Shirona dope, Shirona ni sponsor Shiro tuma kwa puchin kuna kiraka inangocho itamezo kituma direct kwenye mpesa shironi doba zango na rowesa shio mio
shirona dope shirona ni sponsor shirona dope shirona ni sponsor shirona dope shirona ni sponsor
I'm not going to work my work is to party and that's how it works my boss pay me so they don't need to work so why should I work when there's no one at work I'm just going to party 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 Party, just going to party, 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 party.
And I'm not going to school, you can call me a fool. Hakuna shida klabu nja shikisha na magoons. Kidogo ni kafege alafu tutacheza pool. Brother life is good, ha so weskiza. Soup mekula nyingi, ati leo teo kwani leka kona nini. Mademu wana nikola ati nikose wona cheesy. Elimu kwanza ishi na easy form ni nyingi. I am going to party Kitafuta buda jo hauni party Nanda ime chrome na mambeko kathate Zungusha, zungusha, hadu gawe mkate So
I'm not going to work My work is to party and that's how it works My boss pay me so they don't need to work So why should I work when there's no one at work I'm just going to party Party, party, party Just going to party Party, party,
party Kama una noti, kuna demo menoki Anakuliza kauko na moti
Georgia
Rent uja kanjalania, shakupa notice Lakini umegoma hautoki
Georgia
Forex unaosha bila copy
Georgia
Kipocha wanajua weni doki
Georgia
Bogi wanasema weni bossy
Georgia
IG ya uwezi cheza loki
Georgia
Check it, isomolo once again Na ile injili wanapenda Other than rapro bado ni mwili na jenga Oktoba napiga buda mitili ya benga. Popularity mefanya ni badili mamrenga. Batman kisiri siri anatengwa. Anomolo fiche ntafirifiri kwa dema. Check yule boy wa chulichili analengwa. Backup nyamarego kame katilili wa menza. Kijibizana mtaita kuthuru. Kibishano na kutaksu shuru. Mulibanja sana mtaki uhuru. Saime bamba sana wapi nduru. Yeah. Atuendi mandamano. Baba, into maintain kanyo kanyo. Mr. President, ongeza miaka tano. Na nyiwa Kenya lazima mkuwe na msimamo. Kama una noti, kuna demo menoki. Anakuliza kauko na moti.
Georgia.
Rent, uja kanja landi, ashaku kwa notice. Lakini umegoma, hautoki.
Georgia.
Forex, unaosha bila kopi.
Georgia.
Ocha wanajua weni doki.
Georgia.
Gogi wanasema weni bossi.
Georgia.
Haijia uwezi cheza loki.
Georgia.
Chemi chemi za uongo. Storiza, jaba ndo tingize upongo. Ndo bebe, kawale tikiza kamongo. Bari bari bara bara bana maringo. Niko na pesa kushinda babako. Kasikia vibaya uko kweni. Kasikia vibaya uko kweni. Kasikia vibaya uko kweni.
Niko na pesa na niza babako.
Kasikia vibaya uko kweni. Kasikia vibaya uko kweni. Kasikia vibaya uko kweni.
Lifika jiji nkakutana na budako. Wakaniambia kanivako wapendagi za mamako. Kisiri siri tukakutana kwako. Ni click click bang tujuu ya kitanda chako.
Hamna hela nini mnate. Seka nyinyi unali pamadeni na puchi yako. Miaka ni 20 uko chini sitini na mneti unatuvunjia mgongo.
Ulinipaka chance na nikapita nako. Ulipo nipiga intro siku ya introduction. Anani finance na school fees zako. Alinipeanga info kwanza yesi babako.
Unapenda wa baba hone watoto wako huruma. One shot na kwenye upendi utamu wanduma. Pesa ukute Kenya, te Kenya sana. We rudi ukakunewa baba duruma. Niko na pesa kushinda babako. Kasikia vibaya uko kweni. Kasikia vibaya uko kweni. Kasikia vibaya uko kweni.
Niko na pesa na niza babako.
Kasikia vibaya uko kweni. Kasikia vibaya uko kweni. Kasikia vibaya uko kweni.
Ni vibaya,
nenda zako.
Sinenda kwenyu,
kwetu wapi?
Kwa babako.
Misi kutusi lakini kuda dadeki.
Siku dharau lakini wudu ngandula feki.
Uso marangi ukoshua hauni seti.
Cake and bake ni quality za Fenty.
Chemi chemi za uongo. Storiza jaba ndo tingize upongo. Ndo bebe kawale tikiza kamongo. Bari bari bara bara bana maringo.
Ringo.
Niko na pesa kushinda babako.
Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni.
Babako,
kasike vibaya uko kweni. 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 Kasike vibaya uko kweni.
Looking for some love and affection. Naona shanga kiunoni my mama sita. Let me catch my breath. I got so much to say. Hauko solo baby. Oh not today. Bad man, I really wanna win ya sana. Na sita 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 saba. Ukichora mina zima. So now you know. Looking for some love and affection. Can you be my romantic girl? Baby if you give it to me, yeah. Can you be my romantic girl? Baby, if you give it to me, yeah, I will give it to you.
Give it to give it to you. Give it to give it to you. Give it to give it to you. Give it to give it to you.
When the driver take control, turn the faster, take it slow. Can they do them deep below? Baby, show them how you roll. When the driver take control, turn the faster, take it slow. Kind of you, then deep below. Baby, show them how you roll.
Looking for some love and affection. Can you be my romantic girl? Baby, if you give it to me, yeah, I will give it to you. Looking for some love and affection. Can you be my romantic girl? Baby, if you give it to me, yeah.
Yeah.
on Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Shinsky. And download this mix at DJShinsky.com. DJ Shinsky.